lango kukstupa kuyo yonke le minyaga. You put a roof over my head kuyo yonke le minyaga. Wangchela noma kushisa kwa mele ngmelilanga. Noma ngithimi mfuli nethandaze kuze kubelilanga. Isikhathi manje ngiphume ndingokwakho wami umuzi. Mama angikubonge futhi ngokunika lona ugozi. Noma koti wakho ukhulela umzukulu wakho simele. Andifuna salele emzini wami akhulele endlini yami dlalele jaridini lami. Mar uyazi ngama-weekend ngizozwakala ngizokucheka. Washoda ngento fona ngizozwakala ngizokusetha. Noma beta sazokusetha.
Can say what you say. Bengikunika uthando lwami all day, every day. When I walk here to dala ngami, so I take it away. All the games that you play, now I'm making you pay. Dala sazana, dala standana. Mara sesdala stabana. Uthi bakambela manga. Bangitshela ukuthi awusesiyona the ntombi you used to be. Ngisibonele ngamehlo you cheating on me and using me. Bengikheva swihini kangaka. Eyenza ufuna ukwenza izinto ezimbi kangaka. Kimi kangaka. Jo usithatha up isipinde singaka. Okay, abanjengawe ngibashiya bekhala.
I'm leaving, I need my sunshine.
Wamanga just ukuthi bathingi inkaka kwaphela uphapha makufika ivene sakho dodo singthathi lapha sedanya nasangibe easy sfundo ngisifundile aphiki question I gotta ask myself who good bekenwe yini but vandag kipelile 10 I'll be a free man and back then bese bekhula naso sesipusha ama pants mina mele ngiqalele phansi le mele ngihlalele phansi maybe what I need to do first ukuhlabela lapha phansi ngiqolise edladleni ngikhone nokubabheka ebusweni cause the timing is hands up bengisitshela ukuthi ngisezintweni